Hey, Chul.
Sikola, sikola.
Hey, Chul.
Aisha.
Ha. I rip back on beat, man.
Sikola.
Bet, sikola, sikola. Kusema kweli sikola.
Yeah.
Nani drop crazy hadi sijele. Nita cheese lapo nipetu. Kesho ndo ni chase. Bet, bet, sikola, sikola. Kusema kweli sikola. Nani drop crazy hadi sijele. Nita cheese lapo nipetu. Kesho ndo ni chase.
Zako, niku nicheza number two your background to this one una die kudu. Uli nipenda jua days na sando sina. Na kani pinsla julako ni vito nika join sina. Aye. Nowadays mini KCE, get my class I don't hang out na my KBC. Sorry, if you intend I hisi matusi. You the one who got if I score okay ni yeche na my virus is a ye poki die. Wani pen and dio. I'll kumbukurosha if unjoka en and bio. Una sura ya pens, yes katai ndio. Ila tabia zako chaf sikutaki rudi home bio. Oh beb. Beb sikwele.
Beb. Beb sikwele. Kusema kweli sikwele. Nani drop crazy hadi sijele. Nita cheese labo nipetu. Kesho ndo ni check. Beb. Beb sikwele.
Sikwele we sikwele.
Kusema kweli sikwele.
Crazy.
Nani drop crazy hadi sijele. Nita cheese labo nipetu. Kesho ndo ni check.
Kani mapenzi. Nilikupa moto moto kuni enzi. Uliniona kama mtoto sisi easy. Labda tupigwe ka photo jue. Na mi haiwezi acha kwa ndoto. Ulipenda madeta high class. Wakati singe afford ataka wine glass. Mapenzi yako kwangu mami isha past. Kama taya bila pressure yani shabast. Oh mami sijapinga love no. Kama ni mapenzi yako Mr. Kimo. Yani mapenzi yako ni ngore. Unanifanya na teseka sizani na we mami.
Bet sikola, sikola. Kusema kweli sikola, sikola. Nani drop crazy hadi sijele. Nita cheese labo nipetu. Kesho ndo ni check. Bet, bet sikola, sikola. Kusema kweli sikola. Nani drop crazy hadi sijele. Nita cheese labo nipetu. Kesho ndo ni check.
What's up, baby? I gave you all the option, but you say that you ain't gon' choose nothing. But a nigga say gonna stay now. But whatever you think is kinda crazy. I only loved you, but you promised that you never leave a nigga. But our niggas wanna remain in alone. What you thinking? My niggas got a bomb shit.
Bet, bet sikwele.
Yeah.
Kusema kweli sikwele.
Sikwele.
Nani drop crazy hadi sijele. Nita cheese labo nipetu. Kesho ndo ni check. Bet, bet sikwele. Kusema kweli sikwele. Nani drop crazy hadi sijele. Nita cheese labo nipetu. Kesho ndo ni check.